alosa bajaki o phallela futsana le mohlolohadi empa ba khopo o bala tshatse morena o busa ka mehla yohle morena o busa ka mehla yohle
Ororise morena, koyo wa koyo wa koyo wa ka, ororise morena.